kwisimilo sakho it's unmatched awuwayindeke
I can't see.